Iba nange skemani obudde bugenze njagala kuddayo waka.
Atofaayo kakana. Okimanyi kuno ku nsi ffeffe kabakyali abalamu. Abasigadde bonna bafu. Kakana.
Let's get wild like them Mama Africa. We can live.